Nā wai te ahi e ka mairunga o pukakorea ka tahi tī, ka rua tī, ka hara mai te pati te patore, ka launa, ka launa, ka noho te kiwi, kiwi, he po, he wai tau tau topi, topa, ka hui a mai ka toko te rangi, kai ana te hutu, kai ana te marama. Te papai tāki nā e hui tāre re rārunga lā te peka peka, rārunga lā te peka peka, ohu e kau e re turaki na te are rō te rangi kotore wī, wī, wā, wā, kē, kē, te manu ki tau piri. Tioro!